Kero la wakimbizi Kakuma. Kila kukicha afadhali ya jana ndio hali wanayopitia wakimbizi kutoka kambi ya Kakuma, kaunti ya Turkana. Wengi wao wamekuwa na matamanio kuwa wanapolala wakirauka hali yao ya kutokuwa wakimbizi iwe ni ndoto. Ndoto isiyojirudia. Kufahamu mengi kuhusiana na kero la wakimbizi hao, andamana nami kwenye makala maalum Kero la Wakimbizi Kakuma. Mimi ni Mnialo McLean. Kambi ya Kakuma iko katika eneo la kaskazini magharibi mwa Kenya. Kambi hii ilianzishwa mwaka 1992 kufuatia kuwasili kwa vijana kutoka Sudan baada ya kutoroka kwao. Vile vile kutokana na vita vilivyokuwa vikiendelea nchini Ethiopia, Somalia na Sudan Kusini kukapelekea kambi hii kuanzishwa. Kambi ya Kakuma ina takriban wakimbizi 1200 kwa mujibu wa takwimu za serikali, wengi wao wakiwa kutoka Sudan Kusini. Kambi hii ya Kakuma inasimamiwa na shirika la kimataifa la UNHCR ambayo imegawanywa katika sehemu nne: Kakuma 1, Kakuma 2, Kakuma 3 na Kakuma 4. Hata hivyo, serikali ya Kenya imekuwa ikishurutisha kufungwa kwa kambi hizi kufuatia ongezeko la uhalifu na usikisiwa kutekelezwa na wakimbizi hao. Tunakutana na Peter Obach, mmoja wa wakimbizi katika kambi ya Kakuma, kaunti ya Turkana. Peter ana miaka 32 na ameishi katika kambi hiyo kwa miaka 28 sasa. Anatoka taifa la Sudan Kusini. Ni mume kwa mke mmoja na watoto watatu. Anasimulia masaibu wanayopitia kama wakimbizi, japo anasema kuwa hawezi kurudi kwao Sudan Kusini kufuatia ukosefu wa usalama. Hata hivyo, lisilobudi huwa. Anasema kuwa wao hupata chakula baada ya miezi miwili, kwani hata hakitoshi kuwakimu kimaisha. Ama kwa kweli wafanyeje ila kukubali hali.
Real life in the camp is not easy. Yeah, it is not easy. Maybe one time God can brought you and then you come inside the camp and see for your eye witness. The life, it is really quite difficult to other people. But the rest, at least they have also managed a little bit here of the support. People who have left, who went abroad. Like me, the way I live with my family, in fact, I've done my education, just level of education of the camp, and I reached university, but Mission to Nation Christian University. I done it here and I complete. So now I have no any job. I do not have a job. Only my work only is a lead. I just commune the volunteers. Yeah, I have a degree here. So from seeing at that time, the level of degree in the camp here, yeah, we have no level of employing. So according to the policy of UNHCR, yeah. So at least you go back to the last normal rule that they have.
Peter hupokea chakula kutoka kwa shirika la UNHCR kila baada ya miezi miwili. Chakula hicho hutolewa kwa mtu mmoja kulingana na jamii yake. Wanaume hupokea shilingi 100 kila baada ya miezi miwili, huku watu wa kike wakipokea shilingi 150 kila baada ya miezi miwili.
So if you are size 4, they give you a coin size 4. If you are size 5, they give you a coin size 5. So also, they calculate the amount. If I'm a man, I will be given only 100 shillings. Only 100 shillings for me to survive out of 2 months. So this is the life. So if the family are like a female which is above age, not under age, this is where they only give like 150 shillings. So this 150 is for the buying the whole world and stock, which cannot be enough. I'm present with my family, not about me. But you are about the camp, I can explain about the camp, about the camp.
Serikali ya kaunti ya Turkana hupokea mapato kutoka kwa kambi hiyo, huku wakimbizi wenyewe wakisema kuwa hawapokei msaada wote kutoka kwa serikali ya kaunti. Wanaomba vile vile serikali ya kaunti kuingilia kati ili kuwasaidia kimahitaji.
The county government where we live, they have their own policy. So they are also tied with the government. With the government there, because they are the government. So whatever what the government subject is what they also follow. But they have the other policy behind of them, whereby I cannot be having a chance to go and work with the government. Also, they are calling, they are also back, and that county government are calling also tax from the refugees. Those tax, when they collect, we don't know where they go. we don't know where they go, because if they collect the tax from the refugees, also we are also included. Yeah. Anything for any decision made by the county government. But we are so much far. We have even a distance from them. Only our primarily it is when they come and collect the tax only. But I don't see any support inside of the government or county government here.
Marefugee wanafanya biashara hapo, ina uchumi ya Kakuma iko juu. Ukiangalia kwa undani, Kakuma na Kalokol ndio inatoa ushuru ya Turkana County juu. So hawa watu wakiama, sisi tutaenda kiuchumi, tutaenda chini.
Kambi hii imekuwa ya manufaa kwa jamii ya Turkana wanaoishi karibu, na hata kwa serikali ya kaunti hii ya Turkana. Huenda wengi wakakosa ajira, ndoa kusambaratika, kwani wengi wameoa kabila tofauti, na hata biashara nyingi kufungwa iwapo itafungwa.
Tumeoana na hawa, wameoa watu wetu wa Turkana, sisi nao tumeoa hapo ndani, wamesawa watoto ambaye ni original wa Turkana. Sasa watarudishwa wapi watu wenye wamekuwa wa Kenya? Matiangi atafute kazi nyingine.
Itaadhiri kwa sababu unajua sasa wameingishana, wamekuwa kitu kimoja. Sisi nao tumeenda huko, wao wamekuja kwetu, tutafanyaje? Sasa ikisema tunawakimbisha wameenda wapi? Waende wapi?
Kuna watoto wa Turkana pale, kuna watoto wa Sudanese pale ambao wamezaliwa hapa. Hatuwezi sema wa Sudanese kwa sababu hajazaliwa Sudan, wamezaliwa hapa. Hao watoto wametosha kuchukua ID.
Kufikia sasa bado migogoro katika mataifa yao iliyowasababisha watoroke bado inaendelea, kwani hatua ya kuwataka kurejea inahatarisha maisha yao. Wenyeji wa kambi hii ya Kakuma wanataka serikali kubatilisha msimamo wake wa kufunga kambi na kuomba shirika linalowasimamia UNHCR kuingilia kati kutatua mzozo huu. Makala haya yameletwa kwako na Kenya Community Network, KCOMNET, na kusimuliwa na Mnialo McLean.